kuta. Hako meki sumba juno nyote kini kuta. Watawa wote mafukili na wata, wata, wata. Hita nangu hita baby. Mtu nangu hita baby. Mtu nangu ya gara.
Liver, you go get in my liver. They won't cool on my liver. They won't give it no massage.